in town.
Wana semu meni loga, umeni pari mwata. Ongeza nipenda, ili utamu kunoga. Wana semu meni loga, umeni pari mwata. Ongeza nipenda, ili utamu kunoga. Una mwendo wa kinyonga,
nyonga iyo,
kama mtoto mchanga. Kimwebo jifunge kanga,
kanga iyo,
nizungushe kama panga iyo. Kula kama mdori, mwenye umbo la kuchora. La ushindi endo gori, ajawahi kukosaga wawale.
Milele, 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 milele.
Asakaanga utamu wa sambusa, ili utamu kunoga. Asaji zibe na pamba masiki yo mama we, wasije wakafuruga.
Makina mi, buku moyo nite hile na famini. Wewe na mu, tupendane melele na muna mi.
Nambu yaku ya kisu, baby, wanipandishaga morali. Kama bosu we hodari, baby, we hodari wa mapenzi. Kasura kama mdori, mbola kuchora. La ushindi endo gori, ajawahi kukosaga wawale.
Milele, 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 milele.
Kinyonga,
nyonga iyo,
kama mtoto mchanga. Kibwebo jifunge kanga,
kanga iyo,
jifungushe kama panga iyo. Una mwendo wa kinyonga,
nyonga iyo,
kama mtoto mchanga.
Changa iyo,
kibwebo jifunge kanga,
kanga iyo,
jifungushe kama panga iyo.